wazo singetokea, ningeongea nini leo? Bila ya penzi lako, ningeenjoy nini leo? Imekuwa bora livyo potea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo? Toto sop sop tumbora kuvaria crop top fane sawa nini. We don't talk talk sitaki shovo nisha blow bro yeah
la 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 usinzie sukari ananita asali namba lamba pipi kuku mwenye kidari shepu ngangari na kuvunja kiti kunifuni kamba za upendo wake mnibeba kwenda juu wakimponda saa hawajui nona zidi kumpenda siku kwenye kimbua mvua tukivua vua sema taji laze kwenye kifua unanijua jua masaji ya mafuta nikikuchua wazi laini mtoto sop sop tumbo la kuvalia crop top faima wa nini. We don't talk talk sitaki shobo nisha block block yeah.
La 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 la
la la kifuani
for one.